呱呱。
Tazama video hii kupitia YouTube channel yetu One Dream Media.
Mungu waliko saki bina Harisho mbaba tika Harisho tarafi mpira Pata kamu wako nishiki Tena kani chitina rafiki Na rafiki yangu wazati Ewewe Mani kwangu aliko saki bina Harisho mbaba mpima Harisho nyakaba tika Mulise Pata kamu wako nishiki Tena kani chitina rafiki Na rafiki yangu wazati Ayewe Kasi emora Nambie kasoro ya Umora
One Dream Media, One Dream Media.
If one man of Mungu aliwambae, if I just come by my mapenzi, he a be a he. He misiwezi, kani ovado zana nini mosikezi. How come mupira na mpiata, hanani kata. Sina pula, ni a upisa, sina chapa, na kaita. Nisaidi emora, Kamini pato kumbata, kani pata, nikajibata, kama goba, na feli Kundi sanya sanata, kama shaki na katoto, pane balidi ya nipe joto Hineka pele kee moto, na minipate, nipate, ata kato, kato, kato Nipate ata kato, kato, kato Kato, 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 oh, kato toka ifumbiri nyuma, kame na wili ya tani na Kakitikisha mawili, wewe Minataka tuishi wawili na sisi akani katili na juu isha mbikini mwenye Minasema walambeshi Minasema kidole cha mwisho juu
One Dream Media, One Dream Media
Kidole cha mwisho juu Kidole cha mwisho juu Kidole cha mwisho juu Baba, sema mina mpenda Tatizo dura fikiza ake wana nipinga Haota kimi niwe wake Mina mpenda Tatizo Wana nipinga Mili wako seali piranda Kuko sana kawaida Labda unge kuwa mungu Nige sema sija panya ibanda no Mituwa mashada Sinana sendo raba Ake pato jumbe raba Rundi nipani Ake kuhipu taro Mana fisinga ni msingatie Gara mani mgara mie Bado wana nipigie Haiweze kan Kachuchu wa ichuchumie Adisi wana disi Nini umie Kaini meambiwa karuka flow Kwa kona nyeko yumo Karuka kipo Goma jo Kado karuka na do, kuruka na show Inataka ro, mwana nyamara marakino Kuruka na shadow, aina do Ijitu mwage umo umo Karuka na gandhi, karuka na landi, karuka na mangi Karuka kwa mengi Nini nimetola mpeshi Nijifanya mga kesi Nijifanya kama koti
One Dream Media, One Dream Media
Hachuwe na wivu Kani ashia maumivu Mwenye, ndoto nilipanga nimetele Iwa mpoke poke, kashe meji kama Uipe wate Mina mpenda Wana nipinga Hapta kimini Mina mpenda Tatizo Ipe mbaba Wana mkwa pyo pyo Mitoto wa shamanzi Wanangu watu naishi kwa imani Ipe mbaba Isha Iji
One Dream Media Singeli Asili yetu
Wagwa Tani fashion and the queen, the queen, the queen, the fashion, fashion and the queen, the queen. Even Baba, watu anakuaminia. Even Baba. Ao. Ao. That is a mendi. Wana nichukia kishenzi. Ndo life poster. Naishi maisha yangu niliyochagua. Life poster. Inaishi kivyangu vyangu ndo ilipoamua. Doma na mkipa na vipesa pa kutumia. Na indagamba kurabia. Haina zonga mana nyingi ila doi kwa vimbia. Sometime unamudia. Mina waona na nunia. Haina zonga masi wabendi. That is a shuki. Sera mkipa na vipesa pa kutumia.
One Dream Media. One Dream Media.
Haina zonga mana nyingi ila doi kwa vimbia. Sometime unamudia. Mina waona na nunia. Haina zonga masi wabendi. That is on yindo mnipendi. Mami, Zako says they go for Yan, you have Yan, you maka. Jatan, so for you maka. Don't you see, I wanted to get a man, you maka. Jatan, so I wanted to move to the maka. Jatan, for you, this and this morning, one you maka. Wait, come up and Tigaka Dibwa. Kariako. Kariando, kukaria kariya kariya mwisho. No goja, musipendo kariya kariya. Musipendo kariya kariya. Musipendo kariya kariya.
One Dream Media.
One Dream Media.
Isho nipo na poni pabia. Konde na kuchapa umu. Leo ndo mkajua kama. Wabo! Ipe Baba! Ipe Baba! Boni, mina piti ya mateso! Mina piti ya mateso! Wabwa, nina piti ya mateso! Mina piti ya mateso! Arasika kai, imeandikwa!
One Dream Media.
One Dream Media.
Baba. Sema kweli zazarau kumewa na wala na mita shemu. Baba siya ukemu kumbe mambo shega. Hira bado na mpenda penda. I'm not going to be able to do it. Na swali moja kuhusu haya mapenzi kabla sijawauliza ngoja kwa nini Mungu umenitunuku kwa bebe wewe sana ni uwa na drinki. Na swali moja kuhusu haya mapenzi kabla sijawauliza ngoja kwanza wangu ninapitia mateso. Ninapitia mateso. Tanajua mimi utapata mwini. Tinajua nume za mazuri. bado siamini. Nitamwambia nini mama, mbona hajui tumeachana? Sikia, sikia, usiombe kupanga na mapenzi yako kupiga ungeleza na ujiwezi we utapoteza maisha, kwa sababu mapenzi za mbingu yalilia waga na muda simpo, kumbe sipo napo kwenda huko, mbona unakimbili? Hii na maana uko mbuki tulipo kula kiapo wewe na mimi, sasa kwa nini unanipo? Yoni kama vile mama kwenye jua nashindwa kuchachema, mayere masha pungi wai na maana Seringi mani lisha kufa sinema, aina maana nashoki waza 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 sa. Anaitwa Dogo Maro, wapeleke mbaba, wapeleke mbaba, wapeleke mbaba. Tuba unalijua hili, anaitwa Balosera, matumizi makali haya. Mina sema jamani, kani gata, kani acha kwenye matana, pambacha, kutupa, kabla si mchumba mpiasa, asepa, yokafa, bibi yetu na shanga, mendu na butua, na utazidi kufuba, na utazidi kufuba, na utazidi kufuba, na utazidi kufuba. Nimepanda bebe, ndonda na shona shona, ni achawe si koma koma kumbaga kuchoreshe iwe noma noma imbingu kumbuka umebaba imora kani papaziri kone samania nifikishi ambari.